Exclusive from ZambianMelodies.com.
Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe.
Gospel imekuwa industry, mana bifeki wana spoil ministry. Imekuwa ngumu kuelewa bila MC. History ni tiki, natia bidiki mziki. Hili watu, wajua wondo kamili. Piki piki na wabeba, gurudi nyuma. Manze sita kubali, alikuwa na ndoto kuwa star. Risasi, isamungiza gizani. Alisoma but amekosa job, anakula matumbo, amekosa tumaini. Nikamdate, akanipenda na kumleta home, maze akanibeba. Na mwita date, ya siku moja anakam na mabesa, maze amewabeba.
Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe.
Nimechop, nimeuza ata shamba. Kupata job kibogoyo kuuma chuma niko na shop. Amekam akakopa, si food but deli choche anakula ukiwa do. Nika uko na kijiko, hawa madenge deli unawachota na piga show. Badala kujengo madona pewa tisho, nipige luku mtani jisho. Nadai kubari na sina kakiru kwa poli. Dani amini skati kukashika siningori. Na vile kuna njeve sina kesi nko kwa koti. Odi, akubisha before pige koto. Najita songo kwa kichwa style ni punk. Embe dodo kwa chumzi kaiko young. Kimbele bele na kwa chuo we ni last. We ni rast na daily unashinda bujari.
Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe.
Kuna baridi mwoko sana na mchumba wako. Mtoto wako nafanana na jirani yako.
Ule mwenye delio napenda chuma ametupa mbao. Na umemlisha for 20 years ati watu kwako. Na hivi vipi mina kwanga ni mem save city. Na yoko phone ameni save mtu wa takataka.
Ye ni keki na keki watu wengi ukata. We ni takataka mwengini ni wa mkwanja.
Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe.
Right. You can be good.